Abata kabani le dembe liyabana mugwanga kwa saka chika ke dembe liyo mtu wakaigana Human Rights Commission basabi abana bakumi wene dembe liyabwe litatibwe mkasera kana kaka lukabu na kumu waka mkumi bili abili mkaga bano kumutendila gwe guwanga no gwe nsiyo na bagamba nti abana singaba ingizi buwa mubio bufuzi ebigenda mu maaso bakosibwa mu bwongo kwa solusi n'okufuna obuvune ku mibiri singa beetaba mu nkungana z'ebyobufuzi Lamex Omara Pita ngono kamisona mu kakiiko k'eddembe era akiikiridde ssentebe wa kakiiko Mariam Wangadya mu nsinkano ya bannamawulire ku ddembe ly'abaana ng'eggwanga lyolekera okulonda kwa bonna okw'omwaka 2026 ategeeza nti okukuuma eddembe lino obuvunaanyizibwa bwa buli omu Simeon Nsubuga kamisona kakiiko k'eddembe yalambuludde ensonga zino.
Tugira kwa nawa tena uza miaka 18. Halika chiko kedembe lyo muntu nga tuline bitongole bila ivanza ku dembe lya abana. Tukubiriza bichikwatako. Kimukasera kanu ketulimu. Na dali na kuzintone zisigaddeyo okutuka ku kuna kuwa kalulu. Olwa January nga 15 mwako ogujja. Tukole kisoboka fina okulaba nti dembe lya abana terikyobolwa mu bisera bya campaign. Terikyobolwa abana tubatwala kulalizi. Kubanga abana tebala tuka kwesalirawo ekyo bulanti abana tetubambaza t-shirt za bibiina byanjawulo kwabo omwana tannasala utanauza byabakola tamanyi kibiina wakola ki wagwa tetubazinyisa mazina era abaana tetubateeka mu zetwayisa eggaali
oyo Simeon Nsubuga. Dr. Robin Nandi omubaka wa UNICEF mu Uganda ategeeza nti eddembe ly'abaana naddala basinga okuba mu katyabaga ligwana okukuumibwa n'anokolayo ababudami abava mu makama nkuseere kwosa balina obulemu.